balina babuka banumya nyone mbachawa sichaba wabiruzo wambusa wamponya abo bagoudiga nabawangala bobo babikuta banzi banyone mbakowa siri chidiro mutima goya gunya mukwano gomba baby kujuza pipa nafune mirembe ejo je mirembe esanyu lyange walitwala nobulamu bwange wabuwamba birowozo n'omutima gwange fenanga tulowooza gwe mukwano njagala mbagambe bonna nti nogwe muntu wange bino ebiwundu by'omutima bye batagula kenfunye gwe biwonye jovola bankweyitira polisi omukuumi w'obulamu wanga basooka babujajamya neebe wajja n'omponya amagumbe jovola bankweyitira polisi omukuumi w'obulamu wanga basooka babujajamya nebe wajja n'omponya amagombe naye mukwano ntambulira mu mutima gwange bw'otolisetegeera nyongobera mbanga omubikire bwota nenzikakana bw'okomawo mpulira bulungi kimanye ti mu mutima gwe yawangula abo bonna besudiya sikyabawuliriza bandeke z'obulamu nabukwasa omugwe bandeke nawumula kyovoola bankweyitira polisi omukuumi w'obulamu wanga basooka babujajamya neebe wajja n'omponya amagombe bankweyitira polisi omukuumi w'obulamu wanga basooka babujajamya neebe wajja n'omponya amagombe guno mutima bagutabula bakufuula bibajjo nze n'obwongo babutabangula ebyaddala walwawo wabula nalinze siibisuubira nga mmanyi oli omukubbo naye mukwano wanze kakkanya kekasusu koolaba sibiddamu ebyokulozoolera ebyaddala oli wannyo wabakoba aba baali beetega n'obafuula kawawa nze era nkwebaza nti weebale weebale kyovoola bankweyitira polisi omukuumi w'obulamu wanga basooka babujajamya neebe wajja n'omponya amagombe bankweyitira polisi omukuumi w'obulamu wanga basooka babujajamya neebe wajja n'omponya amagombe.